maleunga banji abenyiririro kukira nange empeta beyabuseje kunze newe sanyu kama matonenya nkitegeterero nange chokupapa kuno sikirungi mbabutagumira nyo bingi nandi buse na mulaluba yono yekamu banji zekwenda byasinga kino kyenja tulasimulimba peta ino mfuse mfumbo. Omwoyo gwanga gutadde muloko sijja setulwa kyambalo kyange ekyobulamu empewo newejja sijja tintima nakyali lwanga ne bankuba ku maaso nga sisimye nga Katonda wanga tereseeyo kyansimu okumpumbawumba mazima nzani awerekerwa enfaafa nesimye maama essanyu lyange ery'obulamu likuze byeyo mu masanso labayonga bwe tukumba kamera bwe zimyansa abazadde bwe batudde bwe wamu kuzaala kujaga yono yekamu bangi nze bwenda byasinga kino kyenja tulasimulimba peta ino mfuse mfumbo. Bambi ne mubantu alagikako era ye yamyeti ne bwabala byansinga kwotalikola nsubi mu mpisa ye muntu alike waawe bambi yafugwa nnyo mpoza abo be yalyanga ku ppaani nga bakyali abato nkulayiridde obutakigeza taata kumenya kakabadako akaweta kanga kanda zessanyu nga lwaki nkola embaliga nja kukwagala nga nkuwa ekitiibwa mukwano tokitya na bino bye nnali neegemye okuzaala ngenze kusumulula. Giro mperekereke bweru nkukuba akama olabe engeri gye nawunda mwakabo bange sikiriza wanumiriza dda bwe nnina ekyejo jyangu nnyambeko naye ndowooza kateekwa kuba kawera nga nakanyanyu n'ekirala nze yo bye mpulira biwera biri mu kwokya gonja senga kanale mu kujja mwekyo mpagalwa basajja bazibu omusawo mukabu oluusi nazira kuba mu bwekirijja nazira owange baba ndikola ki kansabe ayi mungu kikwane walala nnyo bulijjo abenga nange mulakwe birwanga kempapa twe walokutabuka esanyu lyaffe mu kidaala era lyeri baligenda mu bufumbo kabaya kasemba yokako kadde mu bakadde ekisenge kyangu mubadde byange kifuye mbata ne bwe ndisanga ebiringa ebima sirisi bangu kitiibwa kyammwe kyemba nanise ennumwanyo bwe kibuna ettaka yono yekamu bangi nze kwenda byasinga kino kyenja tulasibulimba more.